Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dah, marhaba. Selamat.
Ya, marhaba.
Wandwe, wandwe, mantu marhab, marakhe. Allah jilla, si fahba, usulain, sayana, wa syukur dah, bahana, magrab.
Saya?
Wahawiyan, gol kukurah, hajah, tapi kan, wahawiyan, hajah, 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 hajah,
hajah, hajah, hajah, hajah, hajah, hajah, hajah,
hajah, hajah, hajah, hajah, hajah, hajah, hajah, hajah,
hajah,
dhowin iyo aan gelay iyo xogaa wadalaan
waaru walaalow isoo socota meelaha u dirdaran waa la tagay adduun yahay dhahdo face salaad imika ilaa dhagax buurun baa u sii xaga u sii fiksa
haa
walaalo insha Allah khair ina shacab loo shaqeeyo baa la wadaa
haa inta aan baan wuu rabin laakiin si qor ka daran qab dahr iyo qor xiyaa
ka imika xitaa laga hido haartoobiya loo sameeyay shooyinkan baxaya adduun yahay dhahdo
haa da haartoob kan arkay hadda hanshee social media ku jiro
haa lagiidayn sagaal la wadaa haa madama uu dad isku taay bas tagi karin aartooyada aan kala gahiido loo sameeyay markaas meelaha ugu dardaran aad uu talada ugu jirtaa insha Allah walaal
abu bishan ramadaan dhaxda iyo qashan kan dilay
haa haa walaal dad
iyo walaal walaal walaal
walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal walaal wal